Hey girl, you think me like you. Things are good, everything's everything. Come and give me that love like a boomer girl. Yeah. It's famous. First tape, cheka kwanza nione gego. Sikushikima na tumeshakia kwenye mtego. Show me dance, boom boom, gelly, here we go. Sweetie jali mtumba kwa, sipendagi special. Bend down, baby, just a bend down, hey. I'm listening up, everything you watch, you see. Spend sheets, kama bili nita pay. Si unajio usiko pati unatishaga. Kita ndani vile penzi unalimwaga. Mbono taniwe mtoto wakichaga. Vurugu za kodinga ni bumaga, bumaga. Nipe nionje kwaza kama ntama, aha. Nipe nionje kwaza kama ntama, aha. Nipe kwaza nipungoze ham. Like a bumaga, bumaga, sema bumaga, bumaga, aha. Nipe nionje kwaza kama ntama, aha. Nipe nionje kwaza kama ntama, aha. Nipe kwaza nipungoze ham. Like a bumaga, bumaga, sema bumaga, bumaga, aha. Step two, shepu nyigu shanga kwa migu. Kiunoma ini pozi mnato kama super glue. Chill mami cool then relax baby. Kwa hizo pozi unafodozi kama mboga saba Mr. Blue. Nipe mpaka yale barazani. Wakipita wambie samahani. Usisikilize tori za kina fulani. Nje ndani vile mkapa kikwa pani. Mine wewe kama bahari na upepo. Kiwa mbali na miss wako uwepo. Sweet voice kama Hamisa Mobeto. Shajito muanga nipo tarifie keko. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Nipe kwanza nipunguze ham. Like a bumaga bumaga. Like a bumaga bumaga. Aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Aha. Nipe kwanza nipunguze ham. Like a bumaga bumaga. Sema bumaga bumaga. Aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Aha. Nipe kwanza nipunguze ham. Like a bumaga bumaga. Sema bumaga bumaga. Aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu. Aha. Nipe kwanza nipunguze ham. Like a bumaga. Bumaga sema bumaga bumaga aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu aha. Nipe nionje kwanza kama ntamu aha. Nipe kwanza nipunguze ham. Like a bumaga bumaga sema bumaga bumaga aha. Twerk paka chain mama ringa. Bad girl chura mad singa singa. Nipe yote paka ya kwenye runinga. Hot love killer sweet margarita. Twerk paka chain mama ringa. Bad girl chura mad singa singa. Nipe yote paka ya kwenye runinga. Hot love killer sweet margarita. Yo, yo, yo. Rest up yourself, but respect. Extra famous.